abana, ngiye kubasomera inkuru yitwa Igiti cyanjye. Yanditswe ikanashyirwa hanze n'ikigo cyandika kikanatangaza ibitabo Ubuntu Publishers. Umunsi umwe, Isimbi yariye umwembe uramuryohera. Abaza nyina uko bahinga imyembe. Nyina amubwira ko batera ingemwe zayo. Bukeye, nyina amuzanira urugemwe. Nyina amubwira ko imyembe iterwa ahantu hagera izuba. Isimbi na nyina batera urugemwe rw'umwembe munsi y'urugo. Nuko barahazitira ngo hatazagira urukandagira. Buri gihe Isimbi yasuraga igiti cye akacyuhira. Igihe kigeze, umwembe urera. Isimbi akajya asoroma imyembe agaha n'abandi bana. Abana, Igiti cyanjye ni inkuru yigisha abana uko batera ibiti nk'imyembe. Nawe uzabigerageze.